tena. Bate hangmatela mzini hanarirwa. Kila mtu anahuzunika kwa kifo cha Salame na hukale pore Husini. Timmy Boy Watamu Music Band.
Nijuzi wazuri kachanua,
hivi leo limenyauka, kwa kweli inauma.
Ni mfano tosha kwa maisha ya sisi binadamu.
Leo upo kesho haupo, ndio kidunia.
Salame udhauricha, mioyo inaluma.
Unenda hima pemago, mbono udhauricha mapema.
Huzuni udharichira nduguzo, lufuno wache mwatela chitango.
Naye masika ziro, osi manarira.
Marafiki Agnesi masinanema
manarira, kama naja kuhenda. Salama salama, enda salama, udhauricha majoti. Salame bye bye. Salama salama, enda salama, udhauricha majoti. Salame bye bye.
Mushuma umezima, jua limezama.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Ulikuwa na ndoto, sasa zimezima, enda salama.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Wazazi wako kachera ndo na Robert Zero wanalia.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Bere yako nyuma yehu na kuvoyera.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Kina huruma Dangara mana riri salame. Enda salama mwenehu, bereyo nyuma yehu. Mario Warabuni, Kani na Tina.
Ni mfano tosha kwa maisha ya sisi binadamu.
Leo upo kesho haupo, ndio kidunia.
Salame udhauricha, mioyo inaluma.
Unenda hima pemago, mbono udhauricha mapema.
Huzuni udharichira nduguzo, lufuno wache mwatela chitango.
Naye masika ziro, osi manarira.
Marafiki Agnesi masinanema
manarira, kama naja kuhenda. Salama salama, enda salama, udhauricha majoti. Salame bye bye. Salama salama, enda salama, udhauricha majoti. Salame bye bye.
Mushuma umezima, jua limezama.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Ulikuwa na ndoto, sasa zimezima, enda salama.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Wazazi wako kachera ndo na Robert Zero wanalia.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Bere yako nyuma yehu na kuvoyera.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Nijeri kifoka kina huruma. Salame enda salama mwenehu, bere yonyu mayehu. Na hukale pore Husini. Timmy Boy Watamu Music Band. Tiger Vyombo Records.
Mushuma umezima, jua limezama.
Salame udhauricha, yowe yowe bye bye.
Ulikuwa na ndoto, sasa zimezima, enda salama.
Salame udhauricha, yowe yowe
wazazi wako kachera ndo na roba chiziro wanalia.
Salame udahuricha, yowe yowe, bye bye.
Mbere yako, nyuma yehu, nakuvoyera.
Salame udahuricha, yowe.